Exclusive from Z10.com.
Chalo chesu chazambio kudo chatakupua. Na mbila wakateka bunza watusha. Mutupini hei chitua mfide mzoa. Ati mwana wasa atusho mfya shua. Mwari samirire tata mwari pigiloya. Amafya nangu ya isa mwari ya pushatara. Kwa tibufi mwari ya kuchalo chavukata. Ture ushata twala bapa chalo pavitata. Mbretili kichako bochi luba taitasi. Mwale mwana tibufi nga mwatire chalo chanshi. Yeti mfiro ndolore wa mfyashi bye bye. Wari nechikuku chakusunga mkwai. Wari peri ya bantwa maya ndomwa kuikala. Nangu kuso sechi sungu wale piavula. Mwari kwete komedi dhota mwale akita. I mean mwale seke shefyo mwale chita. Papitaka shitatu wapu kwako na kamwela. Kanshi ninjina izanda kuria wako kwela. Tupitane tupitane ukumfwa satafwa. Nalepisha muna timbali sanga na mwesha. Manovu wakishe ningara nda vile chitika. Nomwenzo waliposeleza mbya ile furuka. Walino mutimo wakubombele chalo. Tuwa mfile vye miso wanawu ya kachelo. Iye imwebo waka unda wakeke. Imwebo mwewa lenga pisi nkwate. Nangushari komwa rindu ilo buntungwa. Kwa gula imwenga katuishi fiefo na vangu. Bala shimika variko kare sana sana. Ndakumbwano kulilanga na umfwe nsala. Mwaleba peresha nefya fulifindu. Mwari sungile wino ichalo no fundu. Pano ndela ndara bina wena natulusa. Chiririshi cheka mwere satulea kusa. Nanguta wako kwele pwe fintu vya remoneka. Nichifefe bantu tuwa watu wate mwokuseka. Kwa wakumona tuare mwona tata Sancho. Mwende wino mwila furo kukuchalo. Otherwise ifira mbafena tularila. Mwosheni kwa watanshi mwebe tuwa wachelela. Nikapuresha kama shoko batikarapwa. Harino kutuwa sukare safyo nsharongwa. Nisari jesu ya kutila mulare mchivote. Imeseji yotu atumeko murimu kutike.
I want to say farewell to all the people of Zambia, and I'm grateful to all of you for giving me the opportunity, giving part of my life to serve you as the president. It was a privilege which I cherished up to my death.
I likewise submit the government and the entire nation of Zambia to the Lordship of Jesus. I further declare that Zambia is a Christian nation.
Zambia, therefore, looks forward to an integration progress that will lift millions of our people out of poverty.
We in Zambia are peaceful people, peace loving. I challenge anyone to say today that Zambia is a warmongering nation.
I am a law-abiding citizen. I have to go through what everybody else goes through once they are charged.